copplejams.com
Kinyona tabadiri njia ananikwepa hata bari zangu ataki kusikia ananitesa kanirubuni kanibwaga njiani nadhalilika mimi si wa mbinguni wala duniani natatari Eti, ti, kanitema pikichi Tamu limekwisha uba, kushne ipapuchi Moyo ti, ti, siku baridi didi Mateso napitia shuruba, yanatamba aiji
Haya kitaka sawa, asipotaka dhasi Ya nini kupiga na vijeri, kutwa statasi Kesika mwaku mdawa Tabaki single kama ndo naona saa Inywe ni party Tena tapati Nasema tapati Inywe ni lewe sana Bacha tapati Yani tapati Nasema tapati Na wakini kwa mashoga zake nani Na wama staki
Hoshi Ishaweka naona sawa
Mwache, ishaweka naona sawa
Nasema mwache, akitembezeka naona sawa
Mwache, akitembezeka naona sawa
Hila umambie
Akitaka sawa, asipotaka basi
Basi
Yanini kupiga na vije, kutwa statasi Kesika mwaku dawa, mwache njua kina fasi Tabaki single kama ndo naona saa Inywe ni party Tena tapati Nasema tapati Inywe ni lewe sana Bacha tapati Yani tapati Nasema tapati Na wakini kwa mashoga zake na Na wama
sana CopplayJams.com